studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
Mamadou Keita to buggi jande ga fandu hal Mamadou Sama Seku jam nyali sakarab hedibe Premier ministre o e fedde tabtal njidi lenyangul wajibini yo ngotta pullo njado fufu nangé gonbe e juude e be fangude rentinaabe dunna e tirusiyagal njopite Botu modo hakunde gouvernement e gube kaptoje cinibe talkuruna jokiti gila joni jati mbien harube mbé humpiti nangu nanugul e lelan me mal unyaay noga e jago mo habitibe hibbe e do gube de bangal ti dalla ciogu sikoro bamako do kay goto fufu no ben na wondi e fiande hore mudun dabare won bamibe jati an nya buutude notogol sikoro dingun sema kabar amen hande kikiri alal bare 3 leur août 2022 bismillah sakirab e fudodo yontere ne premier ministre docteur Choguel Koukla Maiga bisimi ki ben yimbe fedde tabtal pula ko galdo kawtal yu bangal nagugol fay boyali cikitabe jani koobe le bamako e badade mudun fanda mudun won non datude lam koobe transition be watande hakilo mijoji bundi ben fewde e fulbe don non holitri kanko horejo khalifa guita won ko ben kedo fostango Umar Wagol e Fatmata Maiga
lamibe fedde tabtal pula ko de quality ni se mudun sanne ko fulbe tan gondi nangere cagal ko bonanday di ngada le d'accord de militaire en katili no gay di lewru ji jabbe non wattu jonobe bi dati kan yaltinede le hen fati himbe lebe fu mallindire kedde mo kanko noddirte abuso kanko lami der do fedde
min gonditi non premier ministre du gouvernement gila ya fatiji mbadi min fulbe min teekima o katti do e do bamako do yimbe puddi mo ummade wiide fullo fo do ya ko jaddis yo fulbe fo yande yo fulbe fo kabe min bi dum wana solution ka sabbi wana fullo fo woni jaddis wana jet fo woni fullo yimbe fo ina andi hebe jaddis en wonbe to fulbe be wana fulbe ne libe ko e babbe ben e datiri hen
abuso wadi noddango fewde e premier ministre o be tinno labal wada do hen yimbe le nangabe do mere mere be
min bi kala be nangabe toñaade be biyaani badaani yo lam o yuppiti men baɗɗo fo ndi ɗon ɗum kam min mbiyata yo yuppiti ɗum woni komin darde premier ministre yo wi président min kollitiɓe kadi man sal timminta de huude sanayiɓe jooɗto kaalda kawra
kanko soggel ko kala Maiga premier ministre o wi o jooti sanne ɗati ɗi tabital pulako wondi e nangude ñalawma hannden o o wi laamu koɓe leydi Mali ndi ana gonde fiddo hen dabare no gotuma ko leydi ndi wori
tous les terroristes ne sont pas peuls
wana terroriste en fungoni fulbe wana fulbe du fungoni terroriste en fulbe tan kana jatrede terroriste no kollitirta horema an hani halde ko gonda ko fu horebe an kani wande dabari no refugie en e kanye yimbe mbiyatebe terroriste be kebirto sago muy en
tagal modu tabital pula ko wadi noddango fewde e lamo tinno yayal hon hani renirde malin kobe fur
e do mbé réseau ngaydi wido nogul yimbe le nayi sato fofu denno kanko Birima Ali Dikol ti wido hono dum mirna na baba hebde wadde hello jati do yimbe le nanga be denno kanko Birima Ali Dikou wonko hani Khalifa Guita kedo fostango Ali Sisi
je pense à deux impacts
min kam ene mili dum kutaje didi woni hen arande ni dum wara dum tunina inde na dum gullita do tabi shagal lugo gullita ande teso tawi ko o haifa wido wadi ko koyde mako ana hen na o wundi e mabbe dido bal mudum dum wara billude sanne yimbe le kumani be sarude mangal odo kabaru sabi niata fe chagal joda hala dunne ana tiidi sanne kina yimbe humpintina do majundu e juude am minka ana tiidi sanne timminde odo kabaru yimbe be ana hani humpintina tan fa pam be kaltene no labini wida yimbe le nangatebe be gendarme en kan police en be dare mangal pat en nangata watu imadraji be gondi wadde e hakmo e fewde terroriste en be holtita wida be do yimbe ana wonde mabbe na du be terroriste en kambe hore odo neddo nangado o koyde mudum wawa wiyede ana golleji di so wanani lugo hoji di wada timmi holita wiyede koyde mako ana hen dun nana wawi lata la ciddala sanne e juude mako le ngurda mako
sakraba to haklaji moro du kabar yum banga bembe am Facebook e Twitter to bankasto lillamu banyagara timkoji na mbenna hewundi hewde nil jamma mbenna alal bare de tatiliru out mben jo en kabar be andi taka hipike do wuro sege den no hultama bide yimbel ido heddike hen goto dun barmi sanne den le on don nuko dun men yimbe gure kebe na gondi ben be hulbinama yaltide nukuji mabbe den ko kanko Abdoulaye Touré won ko be de kede fo sang Ousmane Nyalbule
e wi seedi be wonbe to sege to o bonanda wadi yonkeji kake du mboni sanne no commission catholique hubama bitkaji du won keladi yogaji duppa seedi be wobbe kolletiwide masibaji de himbe jogibe kabode wonbe le onno ko ngatta kadi himbe yogabe remude gese mubben le lewru julie jabbe no fandi fu himbe sappo woni mursinabe yonkeji mubben kumudu e boboso gelle didi gonde le cercle bancas jangal e muge himbe jomben kabode kolletiwide himbe de gelle joppade no kuje le o wattu goto fande nagu hebe anan ko be banamba yoroso duanza PWG kesi do kabaru yawara to banamba to do lawi boron kiba tuba banamba yawara mobilaji e moto ngaji wattu 7h jam darnete do lawol kulikuro yaade banamba yawara darato wattu minwi den daberdu woni tabetende le ngendi banamba di dartame himbe du pati kawrita faado dabere heere pama di dabereji kesi pamaadi e wi kanan ko be onnuku yalla bonandaji ana buito le onnuku
ko warata umnaaji noga umnaaji jeego mo habotobe hibbe ben gubbe men kaptoje de fay boata nanata li larmi bali dum woni ko holliti minister binna Allah bare hande minister humni de dawral leedindi ka non kanko horejo ben goto gollo minister holti vidi dum do wona don e don goldata e do bawde lam o dum watta sede sede den an nyadu dum jabani kambe himbe semabe imran akilum ba gonko ben kede fo sam morway ko le fatmata mayga
beedo habotobe hanbe wattede li armi o iwran le gubbe noddirte azawad platform kanye pelede noddirte mouvement de l'inclusivité li habotobe ujnaji noga en jeegom hanbe wattede li armi o uñay sappombe fu ngattede li hitande 2022 ko buri ujnaji taton wobbe kasen ana gonde jewtede le golleede be noddirte DDR noka ko mohammed el mawlud ramadan jottino kabaruji sema o hollitiri wite
haddu yimbe kanbe bamede be andama famama ujnaji temere jeegom habot noobe himbe kanbe nadde armi o himbe uynaaji teme tati peccetebe le dubdi di fum do e hitane 2023 golle o faamaama soobe won hen
ko wiya no joint gradiji mabbe kanyi e civil nga mabbe kanyi wotrede le lamorde de suudu ministre huminudo kabaru jam e degerle no ko wi jototo homo fu no golle mudo hani gollirede kedde mo kanko noddete Muhammadu Juwara ko mo sifido hen
parce que bon certains d'entre
wayi be ngobbe mabbe waawa bamede sawbe neewi kulleji goddi kewdi hen hono di e bandu en horebe an gondi e wadande dum dabari no yimbe mawbe hakkune mabbe baawi natirde li armi o e kolliti sariyaji mabbe kandi joineede de gouvernement o wondi e wadande dum dabari
ki feran l'objet de traitement
le majjun gede cinnide kaldale kawrangal fur kolliti wiide hono o do golle gollaka ila kaldale e kawral alanziringal sinnina
ido waccudi ciogu sikoro beedurke buudi tab buudi debbe ma buudi benno chapande jeegom de sa yoonu yo humnya ut temdere buudi chapande nay temdere benno bu chapande nay ko madu temdere bu chapande jetti den no do sabab mudu bama ko do ko yimbe hewbe piani ko mun dabare men buutude ma buutude ben natural sikoro ma dun ngotti fi ben natural de sikoro kanko Abdoulaye Touré wonko heban ke da fotango fatmata mayga
pour le moment quand même ça m'a pas changé
kati join o wala fuko weelti nyande fu hemere bambara e joy na hemere bambara cioda mi feccer kilo sukko mi de siwira atte ko heddi ko hokka suka be ngade en boydi mu en mi de yar atte kami boyti join sabu sukkorana ti arande de sottandi am fogi ka joni sukkorana ti mi boyti ko mojinam mi ko anati de remi ka wala ko mi mbaawi hen ko cioda no mi arande ko ni cioda mi faahan so ana way biltude ko kaajami ko ana gasa ko tiidi min kebata ko famin cioda wakkatiji mi defam boyri mi hebata fe sukkor ko mbade hen njumri anaga en mi de may wande do e boyri
dibe digam wonna be ko mi sukkor e wami
sidio tamani do faba muya gouvernement leydi Suède, Danemark, Suisse et République Tchèque et Union européenne
sakra bali kabaru yaman kiruduji to gawtun hultama bide sesref mabbe huntani hore kenyan idi lewru uto yawta gollo goldiji mbien ngada di iwde mars warde juillet e wi ardi mbien ardi be sapo injo sukabe hechube e chowido goto heddikele ben gollo denno mirsen chef o ndar lamko be watande hakkilo mbien kaaki gollidi yalla cellal jamarande nalato antiminan kabaruji di to segu do holta wiide mbien pelle halnan en e kanye bali politinkoobe na e batu gilla beta ko tatiliru ut landini kawrtangal woni mbien ko sem humaninde mbien haybe gollo woteji le mali e ngal fawi do mel e ngal fawi nono do mbien saraji kesi wote e dati dabereji jawtanguji gollirde mbien yogaje fana mudun yo mbien yamunya e le mbien no mbien mu in gollo ido talki wonande hor mbien harube en be sakra antimta kabaruji man mbi tonta sadu fumtado do be mal ala 3w.com tamin po og ma do no jamu 37320 do sede yotre meden magazine sido tamani yotre meden magazine hani ade yobi do ben hadugol ya warale nokuji hono duanza banyagara yuruso e banamba ousmane nyali bulun ko ben kada fosango mi alcisse yo encourage nyande altner jabirende wonko sarewol gol fuddama gollede to yuruso li lam kuchala mobilaji e kala muto e ko nande mudun na hada yaltude takunde 0h yade 5h du matin so gonbe tumbe yetti karo anya e mim city kuteji mudun do jamarande
min ka mili euro saria be miji gado mudun sanne fadama bandemo do waran faabade na nyaawu amen min e hoore kutteje mudum maataake tan do kebe leendi fay yimbe lootoobe nyaawbe mum e yalla cuudi doktoroji di kanyu en du wara maatude kutteje mudum min ka amire miliyo homo fu ana haani daraade darne mudum fati samale luggerane sabi jawdi ana timma yonki biddo adama ana buri jawdi
gullo sariawul hadugul yawara na yetadun wonande yimbe yogabe to duwan zatun e haklo be do lato sababu renudi jamarande ka non dum yata fi cagal ceda jokaji e bi mabbe
derol kesmen jaltungul joni gouverneur region duwan savi mobile fati doga jude 18h warde 7h bete li ngalure duwan zande e sa yewi mo isanne hono wala sabi ana duuta nguika ana walla wuro fa heba jambe dejal
hono fu rera tammi minen population fu dum min kaaja amane se dum be ngi dum woni lawol joni go rena tammi tam problem fu wala hen na wala min sanne wallahi torro mun gotel seeda tammi ka ko jime hakkille am nyawdo ma na dimo evacuation direct jonga doktoro
to banyangara tun taccugul datul banyangara siware iwde lasara yaade witer beta na heddi fa hande so banyangara ko be yogabe holti wiide dum lato sabab butude hipngoji do datul banyangara siware e kanye banyangara bankas wobbe kay fenni dum
nafan ko ni bala
gollo datul ka darna mudum wara maten sanne sabi hipngoji ngatte di buytoto seeda be do yimbe lana wada yaa warta hakune yamde sappo e jeegon yaade yamde sappo e jeddi so o do wattu dabbike mobile fu hana yaltude hadde yaa warta mobile di ka damta be do yimbe jogibe kabordi fi ebe jogi kabaruji di fu minen ka wala fu darno mudum ko min jihi tafu ila ya wartuma be hada nay fa yotto joyi e moblaji amen di hippam
andon widito banamba tunno le lam kulukuru hejabe lam tumbe dun bammi anya hadde yawara moblaji e motoji do dati yogaji iwde wattu futuro ngabude.